Keep coming, keep calling. This I want your daddy 100. You make it 2, 5, 6.
Guno mwaka, biri kumi na muziki, tukubyo muziki, kuzipata ni kubusiki. Guno mwaka, biri kumi na muziki, anatamani chiri mositi. Baby, ze wampa chance, I can take charge. Ne wawoli no mundi, ndo waza wetaga mchenji. Bobadi gala sana, bobadi man like you, ninja man kung fu. Bobadi gala sana, lonely man like you, ninja man baito. Yo baradang dem to jango, sikuwalana. Wadawalala wakuwalana, jango bamboo, sikuwalana. Awakuwalana mbawalana,
jango come through, sikuwalana. Awalala wakuwalana, jango come through, sikuwalana. Awakuwalana mbawalana. My dear, don't worry, just make me call you. Yeah. Ain't you don't just love you and say no, yeah, joker, yeah. Love no more time, I'm be what there. You baby girl, my baby girl, real thing about your body, my baby girl. Call me again, call my name again. Check it like over the wall, my baby girl. Tapa kurende na tapa puzange. She want the loving, but they cut it out, I guarantee. And you did a movie in my life, too dangerous.
You're better than them to jungle. Sikuwalana, wadawalala wakuwalana. Jango bamboo, sikuwalana. Awakuwalana mbawalana.
Jango come through, sikuwalana. Awalala wakuwalana. Jango come through, sikuwalana. Awakuwalana mbawalana.
Sikuwalana, my patana tough combo. We watula wabako wagana. Jango wano tomba walana. Awa wantonda muvya mkwano twale magana. Sikuwalana, tana tough combo, we watula wabako wagana. Jangu wano tomba walana.
Well, talent said, tapa kurende na tapa puzange. She want the loving, but they cut it out, you guarantee. And you did a movie in my life, too dangerous.
Guno mwaka, biri kumi na muziki, tukubyo muziki, kuzipate ni kubusiki. Guno mwaka, biri kumi na muziki, anatamani chiri mositi. Baby, ze wampa chance, I can take charge. Never worry no mundi. The walls are wet, I'm change. Bobadi gala sana, bobadi man like you, ninja man kung fu. Bobadi gala sana, lonely man like you, ninja man baito. Yo better than them to jango, sikuwalana. Wadawalala wakuwalana. Jango bamboo, sikuwalana. Awakuwalana mbawalana.
Jango come through, sikuwalana. Abalala bakuwalana, jango come through, sikuwalana. Abakuwalana bawalana. Say, if them go in my love, and I go give up my baby, and I will give you more. Nobody could have stopped it.